Masaka Regional Referral Hospital, eddwaliro erisinga obunene mu kitundu ekyo erya gavumenti, linaatera okuwa obujjanjabi n'okukebera okw'ekika ekya waggulu oluvannyuma lw'okuzimba ekifo ekigenda okuteekebwamu ebyuma eby'ekikugu ebikebera munda muntu n'okwetegereza obulwadde ne bwe buba nga busirikitu. Ekifo kino ekya Modern Radiology Center kiwemmensa obuwumbi bwa siringi bubiri mu obukadde 1300 okuva mu gavumenti eya wakati, ng'omulimu gw'okukizimba gwatandika mwaka guwedde. Frina Akora, Clerk of Works, awazimibwa ekifo kino, agamba nti basuubira okuwaayo omulimu guno mu butongole mu maaki w'omwaka ogujja. Dr. David Kasada, omu ku bakugu abakozesa ebyuma ebikebera, radiologist, mu ddwaliro lya Masaka Regional Referral Hospital, agamba nti bagenda kuteekamu tekinologi ow'ekika ekya waggulu akebera abantu okuva ku bu TV, gattako X-ray n'obuuma obulala obukebera munda muntu. Eddwaliro lya Kasese Health